Izenzo 21. Kwathi sesimukile kubo, saswa ngomkhumbi saqonda ngqo, safika eKhose, nangangomuso eRodu, safika lapho safika ePatara. Sesifumene umkhumbi olela eFenike, sangena kuwo samuka. Kwathi sekuqhamuke iKupro, selishiyile ngosokhohlo saqonda eSiriya, sehlika eThire ngokuba umkhumbi wawuza kwethula khona impahla. Safumana abafundi sahlala khona insuku eziyisikhombisa, bona bathi ngomoya kuPawuli angalibeki unyawo eJerusalema. Kwathi sesiqedile lezo zinsuku saphuma sahamba, bonke basiphelezela kanye nawo umkabo nabantwana kwaze kwaba ngaphandle kumuzi. Saguqa ngamadolo ogwini sakhuleka. Savalelisana sangena emkhunjini, kepha bona babuyela emakhaya. Thina sesiqedile ukuhamba ngomkhumbi sisuka eThire, safika ePtolemayi, sabingela abazalwane, sahlala nabo usuku lwabalunye. Kepha ngangomuso safika eKhesariya, sangena endlini kaFiliphu umvangeli owayengomunye wabayisikhombisa, sahlala naye. Yena-ke wayenamadodakazi amane, izintombi eziprofethayo. Kwathi sahlezi khona izinsuku eziningana, kwehla eJudiya umprofethi ogama lakhe lingu-Agabu. Yena wafika kithi wathatha uqotho lukaPawuli, wazibopha izinyawo nezandla, wathi, "Usho njalo uMoya oNgcwele uthi, umuntu olungolwakhe loluqotho abaJuda baza kumbopha kanje eJerusalema, bamkhaphele ezandleni zabezizwe." Sesikuzwe lokho samncenga thina kanye nabakuleyo ndawo ukuba angakhuphukeli eJerusalema. Kona uPawuli waphendula wathi, "Nenzelani ukukhala enichoboza inhliziyo yami na? Ngoba sengilungele kungesikho kuboshwa kuphela kepha nokufa eJerusalema ngenxa yegama leNkosi uJesu." Engenakuvunyiswa sathula sathi, "Mayenziwe intando yeNkosi." Emva kwalezo nsuku sabopha impahla sakhuphukela eJerusalema. Verse 16. Kwahamba nathi abanye kubafundi baseKhesariya besisa kumnasoni othile waseKupro, umfundi omdala ebesiza kungenisa kwakhe. Sesifinyelele eJerusalema abazalwane basamukela ngokujabula. Ngangomuso uPawuli wangena nathi kuJakobe namalunga onke ayekhona. Wabingela wabalandisa ngakho konke ngakunye uNkulunkulu abekwenzile phakathi kwabezizwe ngenkonzo yakhe. Sebekuzwe lokho bamdumisa uNkulunkulu bathi kuye, "Uyabona mzalwane ukuthi ziningi kangaka izigidi zabakholayo phakathi kwabaJuda, futhi bonke bayizishisekeli zomthetho. Sebebikele ngawo ukuthi ufundisa bonke abaJuda abaphakathi kwabezizwe ukuhlubuka kuMose uthi mabangasuka abantwana babo bangahambi ngamasiko. Pho-ke senze njani na? Impela bazakuzwa ukuthi usufikile. Ngakho yenza lokhu esikusho kuwe, kukhona kithi amadoda amane azibophile ngesifungo. Wathathe wona uzihlambulule kanye nawo, uwakhokhele ukuba aphucule ikhanda, khona bazakwazi bonke ukuthi akukho lutho lwalokho abakubikelwe ngawe, kepha ukuthi nawe uhamba ulonda umthetho. Kepha maqwana bezizwa abakholwayo sesilobile sanquma ngokuthi mabazilonde ngokuhlatshelwa izithombe negazi lokuqumbeleneyo nobufebe." Kona uPawulu wathatha lawo madoda ngangomuso, wayesezihlambulula kanye nawo wangena ethempelini, wabika kuphela kwezinsuku zokuhlanjululwa kuze kulethwe umnikelo ngenxa yawo onke. Kwathi sezakuphela lezo zinsuku eziyisikhombisa, abaJuda base-Asiya bembonisa ethempelini bayaluzisa sonke isixuku babeka izandla kuye. Bamemeza bathi, "Madoda kwa-Israyeli, yelekelelani, kuye lo muntu ofundisa bonke ezindaweni zonke okuphambene nesizwe nomthetho nale ndawo, futhi wangenisa ethempelini amaGreki wayingcolisa le ndawo engcwele. Ngoba bonile ngaphambili uTrofimu wase-Efesu enaye emzini ababesho ngayo ukuthi uPawulu umngenisile ethempelini. umuzi wonke wanyakaziswa abantu bagijimela ndawonye. Bambamba uPawuli bamhudulela ngaphandle kwethempeli, iminyango yavalwa masinyane. Kuthe sebefuna ukumbulala kwafika izwi enduneni yenkulungwane lokuthi lonke iJerusalema liyayaluza. Yona yayisithatha masinyane amabutho nezinduna zekhulu yagijimela kubo. Sebebona induna yenkulungwane namabutho bayeka kumshaya uPawuli. Khona induna yenkulungwane yasondela yamthatha, yayala ukuba aboshwe ngamaketanga amabili, yabuza ukuthi ungubani nokuthi wenzeni. Kepha abanye esixukwini bamemeza okunye, abanye okunye. Yathi ukuba ingenakulazi iqiniso ngenxa yomsindo yayala ukuba ayiswe kamu. Esefile esikhweleni kwenzeka ukuba athwale ngamabutho ngenxa yokukhandana kwesixuku. Ngokwalandela isixuku sabantu bememeza bethi msuseni. Eseza kungenisa ekamu, uPawulu wathi enduneni yenkulungwane, ngivunyelwe ukuba ngisho utho na? Yona yathi, uyasazi isiGreki na? Kanti awusiye yini lo waseGibhithe owambonga phambi kwalezi zinsuku waholela ehlane amadoda ayizinkulungwane ezine angababulali na? Kepha uPawulu wathi, mina ngingumJuda waseThasu laseKhilikhiya, ngingumuntu womuzi ongesiyongenalo udumo. Ngiyacela ke ngivumele ngikhulume kubantu. Esemvumele, uPawulu wema esikhweleni waqhweba abantu ngesandla sekuthe cwaka, wakhuluma ngolimi lwesiHebheru wathi,